check. Yo, I see you a car.
Straight out, Zed push up, don't chill
this.
Boss,
Zambia. Smoking the weed, I'm selling some drug in the streets. Hey, 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 bali bena nkani. Si wafunika pafupi bali bena plani. Na wawavena, sisi wakapena. Wama kamba ati wapena. My frozen icho sayano la shapena. Olo mubongo, shapena. I am the lilis kafunse na slabu. Lika ni diva tilama mkabu. Mwana apusa wetola mshabu. And this a fast, shab shabu. I am the famous nigga. Came from the garden park. Mwa wasil, mwash. Ani kagule shpaki. Olo wakambe valibena nchetu. Bango panga chongo munga nitu mosquito. Nilibena lasta bato nita selas. Blush all always like noose. Das. Baliki wakambe pase manzi waka sambi. Wafuna nkale wakari wapase mbija waka pande. Unani pangila po nyimbo ywe na lizi. Flow iwa donsa munga ni wala iti.
Hey, wakali manda. Wakali balit. Wakali manda. Wakali balit. Wakali manda. Wakali balit. Wakali manda.
Shout out to Dan V, but fake any blocking a FB. Okay, ni part, okay, ni bat. Nifusa beba ni chila ni bat. Nikwila chipu pamonga ni bat. Shout out to Pat, daily madizi kulipe na bat. Shout out to B, all over zonde wafana liche.
Wakali vanda, wakali valet. Wakali vanda, wakali valet.
Laba alipena iti. Nimbo wachosa wa misa mabiti. Niggas with this thing on Twitter. I think if I find if I was over but cheater. Oh, afuna feature ama niyopa. But inga pita wasala wakoma. Fanzi ni diva kumbuyo wakonka. Nona zelu zina sala ni dota. No time una diva. Nishinga femu ikankale kutiva. No chiland one, bevi wapila. Wezi wakali, manja wasila. Oh, kamba njiwe lapa nawa neba siwa kuziva. Uka joine timu yanga nishi kwanu chisambo diva. I made gedo, I made chivine. So fumu panandine. Keep checking on my boss. Ikali drop a mulindine.
Bakali mandao. Bakali valet. Bakali mandao. Bakali valet. Say bakali mandao. Bakali valet. Ewa, ewa. Bakali mandao. Dal, bakali valet. Let's go.
Find this one for music.